DJ Frazy Zambia.
Okay. Bashman House Reloaded.
Yeah, boy. You hear that?
Copala, propala, mona copala is the 5-star swag general. Rudy shooks a chan. Ela kuksa madala. Toka sina mbuyo pompasi. Walimpenyo la mpushisha na jakasi. With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe diokasi.
Okay.
Your bam bam bigger than Deborah. And your backside big like Gomorrah. Nala kobeke lande tena lobola. Twala upa na mami nangu kuri corona. Nipimo kala kama noti Corolla. Ukala ishinkila manama na mapoloni. Come on mami, you make me buloni. Pali we tokas inda lufia na focus. Inda luka na pompasi. Pali yo pokosi mami come close. Indanga kweila pozi, wow.
Tokas ina mbuyo pompasi. Walimpenyo la mpushisha na chakasi.
With your body ass inda ya banana. Nazi, mama, iwe diokasi.
Onfa diokasi, chita fokasi. Iwe problem, waliba ko pompasi. Boko nalo na kalimo ni kusekasi. Sometimes daluba ni nebo geniusi. That's serious, very famous. Countless na kalimo ni kusensasi. Ama chick ni negelo muli jealousy. So called bushe na ulufia patience. What's the essence, inde essence efi. Wilai mwana sana purinsesi. Madal
diokasi na mbuyo pompasi. Walim penyo la mpushisha na jakasi. With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe diokasi.
She a fine girl but she a problem. She a big talk but she a condemn. See the way she wiggle body for the man dem. A lot of girl won't compete but she a van dem,
yeah. Cute fierce big nurse make me go cuckoo. The way you shake your body and get you go put your chibuku. She surely meant to boy up and it a can tuku. The way in the kutolo mangeli so na chipuku.
Diokasi na mbuyo pompasi. Walimpenyo la mpushisha na jakasi. With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe diokasi. Diokasi na mbuyo pompasi. Walimpenyo la mpushisha na jakasi. With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe diokasi. Diokasi na mbuyo pompasi. Walimpenyo la mpushisha na jakasi. With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe diokasi.
DJ Frazy's Zambia.
Yo guys,
walimpenyo la mpushisha na jakasi.
With your body ass inda ya bananazi. Ma iwe yo guys.
Aha. Night pa feeling
bye. Ben up in this club, I'm a 5-star. Wake up nice.